Diddy Mukan, Juplo, in Colombia Connection, South America.
It's DJ Drex Africa.
Airplay Music, Drex Africa on this one. Go!
Hadaway, Hadanavena. Hadaway, Hadanavena. Hadaway, Hadanavena. Hadaway, Hadanavena.
Unyamula sibi badi sufimba. Uye so shancha paduta guaba kutimba. Uimba nyimbo sisirira kuchirimba. Hadaway,
Hadanavena.
Nivampiri basa kupwesa kumbuyo. Nightmare ya kubalota na kutulo. Nivambili swanga funete wapita manjeni kuzi na tumwana wa mama Hadanavena. Unga kwa nisepuga na kwa nisapuanji. Firi ise monga cheo kumwa manzi. Parima heta ni chiparima fanzi. My friend go Hadanavena. Uka kwa lala ee wasa kutelela. Ee uka kwa lala futi wasa kungenela. Wangala ngese chalo cha kutepela. Advise boy Hadanavena. Nivambili bantu bali na majelasi. Swanga fune kukuono kumwa mereki. Afuna tape iwe uli na mahedeki. Mantenga tufuno mbululuka monga kaeti. Hadaway,
Hadanavena.
Hadaway,
Hadanavena.
Hadaway,
Hadanavena.
Hadaway,
Hadanavena.
Unyamula sibi badi sufimba. Uye so shancha paduta guaba kutimba. Uimba nyimbo sisirira kuchirimba. Hadaway,
Hadanavena.
Nikumbuka time ya K-Army. Nisakuna mewoi yenze full army. KP, anani usilatu. True bro,
Hadanavena.
Showtime we virimba papena. Chupe we katemu atema. Maheta wale kana kupema. Kairi mafia ni Hadanavena. Kureche kulira ngani kupata. Kutukonda wose wenze kutipata. Kemu kukwiri wanamanta. Mafia,
Hadanavena.
Kache kashinako kapwela kachoka. Fame futi nayo kapoka. Kabwela kasai na wanzake. Unga fichite na iwe Hadanavena.
Hadaway, Hadanavena.
Hadaway,
Hadanavena.
Hadaway,
Hadanavena.
Hadaway,
Hadanavena.
Unyamula sibi badi sufimba. Uye so shancha paduta guaba kutimba. Uimba nyimbo sisirira kuchirimba.
Hadaway,
Hadanavena. Kumbukila wasata fina chitika. Marisao sienze kupwela mumapinda. Wanakana wewe iwe kuwachinga. Palas wanaenda Hadanavena. Mandela 27 yezi mujele. Tuba sungule kani tusimenyele. Analima Mandela sana lelele. Na iwe woy Hadanavena. Hadanavena ufanika walimba. Ufanika walimba monga mukasi na mimba. Hadanavena ufanika watimba. Anga tufuna kuplowa woy Hadanavena. Nisemu na mudala kaunda. Muzungu kupusa eve asanda. Anashansha noti menyera nkondo. Independence itatenga.
Hadaway, Hadanavena.
Hadaway,
Hadanavena.
Hadaway,
Hadanavena.
Hadaway,
Hadanavena.
Unyamula sibi badi sufimba. Uye so shancha paduta guaba kutimba. Uimba nyimbo sisirira kuchirimba. Hadaway,
Hadanavena.
Vera. K-Breeze na Smart Diesel. Nwambili wangawana munga simunga vichitu. Wana munga mta time. Badipinza kuzano wafana wangosa pwerera kumbuyo. Ko
Hadanavena.
Ima ona wanduambili. Ama funo seka mundu kupweza mundu kumbuyo. Katika tuni mvela wandu upcoming artist. Ko Mvela
Hadanavena.
Usaleke wa kupweze kumbuyo mwana wa mai. Munga vichitu mwana vichitila chef Tishon, Maki 2, Slap T. Just go Hadanavena.
Hadanavena.